إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abarungi abebitiibwa tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo kino ekyettendo ekyafaayo kya nnabbi omulungi ow'ekitiibwa Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu. Era nga twakomye twalabye nga nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu amaze okwezza muganda we Binyamin oluvannyuma lw'omupango gwe yakola, n'abeera nga yamuteeka mu kifaananyi nti alina bye yali yeetisse ng'abitwala mu bulyazaamaanya n'obukumpanya. Nabw'ekityo ng'ennamula baganda bannabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu bo bennyininnyini gye baali bawadde ku muntu akola ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo, kwe kubeera nga afuuka muddu w'oyo gw'abeera abbyeko ekintu ekyo. Nabw'ekityo nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu yasigaza Binyamin eneewuwe. Baganda bannabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu ensonga eno yabakuba wala nnyo, era beewuunya nnyo okubeera nga embeera eno yali efaananye bw'eti, ne babeera nga bafuna embeera ey'akattu ak'amaanyi. Bagenda kutegeeza ki taata waabwe? Bagenda ku luno mugamba ki okubeera nti omwana we omwagalwa ennyo Binyamin tebasobodde kubeera nga bakomawo naye? Kyokka ate ku sayidi endala baali bafuuse abaganzi eri nnabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu mu kiseera kino gwe batannamanya nti muganda waabwe, era y'oyo gwe baakwata ne bakolera olukwe ne basuula mu luzzi, tebakimanyangako n'akamu n'ak'eddagala nti y'oyo ali mu kubeera nga mu maaso gaabwe era abakolera enteekateeka ezo zonna, yabapimira ebyokulya, gwe bawa ensimbi n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Nabw'ekityo omukwano guno gwe baali bamufunyeeko olw'obulabirizi obulungi bwe yali abakolera ye nga alina kyayagala okutuukako bo kye batamanyi, baafuna entengereze okubeera nti nno ekifaananyi kyabwe kigenda kukyuka eri omusajja ono abakoledde ebirungi ebiyitirivu. Nabw'ekityo baayagala oba baasalawo babeere nga beesamba omwana ono muganda waabwe eyali amaze okubeera nti nno afuna oba azuulwa nti nno ekintu kino ye yali akirina mu ntwala gye yali alina. Kyebaava boogera ekigambo kino ekinene nga bakigamba nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu, nga bagendereramu ki? Bagendereramu kubeera nti nno beesamba omwana ono, babeere nga balaga nnabbi Yusufu nti omwana ono wadde bagatta taata naye ye bambi alina omuze ogw'enjawulo ogumweyawulidde, era nga si gugwe yekka wabula waliwo ne muganda we, naye bw'atyo yalina omuze ogufaananira ddala nga ogwono. Nabw'ekityo bo basigale nga bayonjo eri ono nnabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu gwe batannamanya nti nno ye muganda waabwe, era gwe batannamanya nti ekigambo kye bagenda okwogera ekinene bakyolekeza ye butereevu. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah atunyumiza agamba ti qaalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Baagamba nti bw'abanga abbye, bwe kibanga ddala kikakasiddwa nti nno y'abadde abbye, falaisa haadha bigharib, ekyo tekyewuunyisa okuba nti abbye. Lwaki? Fakad saraka akhun lahu min qabul, ayina muganda we bagatta maama naye mwana wattu yali abbyeko. Amakulu amma ffe ekkumi n'akamu n'ak'eddagala, ffe tuli bayonjo, ffe ebyo tetubikola n'akamu n'ak'eddagala, si nkola yaffe era si mbeera yaffe. Naye Allah yatugezesa, waliwo omukazi kitaffe gwe yawasa, bw'ati abaana be bonna bajjudde emize emibi. In yasriq, bw'aba abbye nga kikakasiddwa ddala ddala nti ddala yabbye, faqad saraqa akhun lahu min qabul, kale tekyewuunyisa n'akamu n'ak'eddagala kubanga muganda waabwe muganda we naye bw'atyo bwe yali. Bino nno nga babyogera ku nnabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaamu, ne kirabika nti nno bwe baali banyumizaako baali banyumyako nti nno ono Binyamin ebayina muganda waabwe mu maama, era ne bamunyumiza nti nno yalinako muganda we ne muganda we yababulako, tebamulina era tebamanyi bimukwatako, tebamanyi gy'ali. Kaakati kino kye baayogera kubinyamin nebacholekeza nabi Yusufu mungeri yemu ntinaye mungeri yemu yali mubbi kyali kigambo kinene ekyajja ne kiggunda mu mutima gwa nabi Yusufu alayhi salatu wassalam. Allah tugamba fa asarraha Yusufu fi nafsihi, nabi Yusufu ekigambo kino ne kimukoonya ddala mu mutima naye nasalawo nasirika. Amakulu tiyabanukula wadde okubagamba nti nno yenze nno gwe mwogerako yenze Yusufu, wabula yasirika kubanga amanyi nti nno biidhinillahi tabaraka wa taala abalina mutano. Allah gan fa asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubidiha lahum, qala nagamba mutima gwe ti antum sharrum makana wallahu alamu bima tasifun, yagamba ti antum aswa hala mimma dhamamtumuna alayhi wa ya'lamu Allahu bara'atana min as-sariqa. Nabi Yusuf ekigambo kino kyagamba ti antum sharrum makana wallahu alamu bima tasifun, yagamba ntino mazima ddala imwe bye mutumtemerera nti tubiri kiba kubeera nti ddala ddala tubiri nti tuli babbi, mwali sigadde muli babi olwa embeera zammwe n'enkola yammwe n'emitima gyammwe egy'emibi egitasobola n'akamu n'akeddagala okubeera nti gyenyinyala ekikolwa ekinene ky'okukwata muganda wammwe ne mukwata ne musuula mu luzzi ne mukwata ne mutunda eri abantu abagwira, kale kiba kubeera nga kyemutwogeddeko kituufu mwali badde muli babi okutusinga. Antum aswa uhala mimma dhamamtumuna alayhi wa ya'lamu Allahu bara'atana min as-sariqa, so nga ate mwana wattu ekyo kyemutemeredde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi ddala ntinno tetukiri n'akamu n'akeddagala. Ebigambo bino nabbi Yusufu yabyogeranga abatunuulidde naye nga abyogera mu mutima gwe. Allah atunyumiza biki ebyatambula mu mutima gwa nabbi Yusufu, yabatunuulya n'agamba nti kale kiba kubeera nga kyemwogedde kyemutwogeddeko kituufu mwali sigadde muli babi okutusinga, wati ate nga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi nnyo nti tuli bunaayira nnyo n'ekyo kyemututemerera. Nabwekityo bwe bamala okubawo ogugambo ogwo ate ne batandika okubeera nga balaajanira nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam abeerenga asonyiwa muganda waabwe agudde mu kigambo ekifaanako bwe kityo. Allah atunyumiza agamba nti qaalu ya ayyuha al-aziz, ne bamukola ne bamugamba nti owange gwe omunene al-aziz, bategeeza nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam ya ayyuha al-aziz inna lahu aban shaykhan kabira, omwana oyo mumpisa ze embi n'ogwo muze omunene gw'omulabyemu ogufaanaganako bwe gutyo, wabula tulina ekigezo kinene nnyo nti nno kitaawe musajja mukadde ddala tasobola kugumiikiriza ng'omwana ono tamulina, amwagala nnyo. Inna lahu aban shaykhan kabira, taata we musajja mukadde omwana oyo tamuva ku lusegere, kasatuddayo nga tamulina ajja kusebengerera gwewo ajja kuzikirira gwewo ayinza okusaanawo n'afa, nabwekityo tubaye tukusaba osaasire omusajja oli omukadde ono ye omutegedde bwatyo bwafaanana, naye ekyo kyakoze wadde kinene bwe kityo era nga nennamula ffe nnyininnyini ffe twagiwadde, wabula ekizibu ekiriwo kiri nti inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka min almuhsinin, nga bwe kiri nti nno oteekeddwa okubeera nga obaako omusigaza abeere nga ye muddu ennamula bwetyo bwefaanana, kaakati ffe tukkirizza londamu ku ffe gw'oyagadde londamu omu ku ffe gw'oyagadde omusigaze naye otuwa omwana oyo tuddeyo naye, wa illa tunaddeyo tutyeka taata tunaamukubako tutya eriiso era tunaamunnyonnyola tutya tugenda bitandika tutya okumunnyonnyola nti nno omwana wo Binyamin ate naye mu ngeri y'emu takomyewo agenda kumatira butereevu nti naye ku Yusufu ddala ddala tulina kye twali tukoze kubanga ono naye bwe tuzze naye bifaananidde ddala nga bwe byafaanana ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Nabwe kityo khudh ahadana makana, sigaza omu ku ffe yasigala ayingire mu buddu naye tuleke kubeera nga tudda eri kitaffe mu bunyoomofu n'obuswavu obufaanaganako bwe butyo. Inna naraka minal muhsinin, mazima ddala bwe tukutunuulira tukulaba ng'ebigambo bino bye tukugamba mu butuufu bijja kuyingira mu mutima kubanga tukulaba ng'oli musajja munnaddiini omusajja omusaasizi omusajja omulongoosa. Wanuno era tujituyigawo nti nno ekitendo kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ekyokubeera omulongoosa okubeera munnaddiini n'ebirala kyali kikyamuliko nga bwe kirina ng'ali mu buddu nga bwe kirina ng'ali mu kkomera mu ngeri emu tekyayawukana naye ng'ali mu mbeera eno ey'obukungu obw'amaanyi n'okubeera nti nno yasalawo ebintu ebinene mu bwakabaka, laba ekitendo bwe kyasigala naye. Fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin nga kibategeeza nti nno tulongooseze naffe otusaasire otuggyeko ekigambo ekinene kitwolekedde tugenda kuddayo tutya ewa kitaffe era tugenda mugamba tutya era mu ngeri yemu nga bw'oli omusajja muhsin saasira taata w'omwana ono ayinza okusaanawo olw'omwana ono okubeera nti nno yamugendako kubanga oleri waliwo n'omwana omulala eyamugendako edda nabwekityo fakhudh ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin nabi yusufu alayhi salatu wassalam abanukula qala ma'adha allahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda inna idhan la zalimun yabarayili yanabagamba chikafuwe 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 ma'adha allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda okubeeranga tutwala okujjako nga tutwala oyo gutusanze n'ekikopo kya kabaka inna idhan la zalimun tujjako tukoze obulyazaamaanyi tujjako tukoze obulyazaamaanyi okwata omuntu ali free atalina musango gwonna gw'akoze aye gwe tuba tukwata tumuteeke mu buddu atandike okubonaabona n'embeera y'obuddu ng'eyakikoze mulala inna idhan la zalimun aba akoze ensobi yagyetikka wala taziru waziratu wezira ukhura omuntu abeera yetisse ekintu yabina okubeeranga eyebagadde ensobi yalina okubeeranga akomba ku bukaawu bwebyo ebivudde mu nsobi ye nabwekityo yagaana yagaana inna idhan la zalimun mufassira agamba haithu wada'na al uquba fi ghayri mahalliha okwata ekibonerezo ne tukiwumuza mu kifo ekitali kyakyo tujja kuba tuli bali azaamaanyi nabwekityo ono gwensigaza tewali mulala ono gwensigaza tewali mulala imamu sa'adi rahimahullah bwe yatuuka wano yagamba nti ekigambo nabbi yusufu alayhi salatu wassalam kyagamba ti ma'adha allah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana inda tetugenda kutwala okujjako oyo gwe tusanze nga yalina ekikopo kyaffe nabbi yusufu alayhi salatu wassalam tiyagamba nti nno illa man saraka tetugenda kutwala okujjako oyo abbye nga ategeeza wano imamu saadi agamba nabbi yusufu obutakosa lafudhi eri nti tetugenda kutwala okujjako tugenda kutwala mubbi kubanga akimanyi nti muganda we si mubbi nabwekityo yagala okubeera nga tamuteekako kigambo kya bubbi tetugenda kubeera nga tutwala okujjako tutwale nga tutwala mubbi nedda yagala tetugenda kutwala okujjako oyo gwe tusanze ekikopo kyaffe mu kadee yaake oyo gwe tusanze ekikopo kyaffe mu kadee yaake nabwekityo bagenda mu maaso ne bamulaajanira ne bamunnyonnyola ne bakola buli kyonna kye basobola mu kwezirbanga n'okumusika omutima gubeerenga gugonda abeerenga akkiriza abawe omwana ono abataase ekigambo ekinene kye boolekedde singa baddayo e Kanaani nga tebalina mwana ono Binyamin nabwekityo baakola kyonna kye basobola ne beeyama ne bawoza ne bakola batya nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu n'akomba kwerima n'agaanira ddala okubeera nga abawa omwana ono allah atunyumiza agamba falamma stayasu minhu khalasu najiya bwe baamala okukakasa nti nno nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu yeeremye wastayasu alyas kwe kugwamu essuubi amakulu waliwo omuntu okulaajana nga bw'alaba nti yandikyusa mu ndowooza yalikyusa mu ndowooza okutuusa lwe baakakasiza ddala nti talikyusa mu ndowooza wabula ye mumalirivu okubeera ng'amusigaza ne bafuna kye bayita alyas allah kyakozesa wan falamma istayasu minhu khalasu najiya bwe baamala okuggwamu hope essuubi nti ayinza okukyusa mu pozishoni ye gy'akutteyo okubeera nti amusigaza ayinza okukyusa mu kusalawo kwe okubeera nti nno amusigaza n'abeera nga amubawa khalasu najiya ne badda wabbali kitegeeza nti nno kino kisobola okubeera nga kyaliwo mu nnaku nga bbiri nga bakyaliyo bakyagezaako okumunnyonnyola bagenda bwe bakomawo bagezaako okutuusa lwe baakakasa nti abadan si mweteefuteefu n'akamu n'akeddagala okubeera nga atamuganda waabwe nabwekityo ki kye baakola khalasu najiya ne batuulamu ka miting waliwo wabbali bokka na bokka qaala kabiiruhum omukulu mu bo kyava agamba ti alam ta'lamu anna abaakum kad akhadha alaikum mawthiqan min allah abange mujjukira bulungi kitaffe ekintu kye yakola okubeera nti nno yatulayiza endayiza nti tuteekeddwa okubeera nga tuzzaayo Binyamin mujjukira ekigambo ekyo wamin qabuli ma farattum fi yusufu mujjukira n'ekigambo kye twakola yusufu tebakimanyi nti ye yusufu abali awo subhanallah tebakimanyiti nabbi Yusuf muganda wawe abali awo okumpi wala hawla wala quwwata illa billah. Nabwe kityo arabira ddala ono muganda wawe omukulu gwe bayita Robel araba ntino kino kigenda kuggumiza nti ddala ne ku Yusuf bali balina kye bakoze ne ku Yusuf bali balina kye bakoze gwate kijja kitya okubeera nti ono bwe batyo embeera efaananidde ddala n'eya Yusuf era nga Yusuf baayogera bingi okummatiza mubawe ne kifaanana bwe kityo ne ku ono baayogedde bingi okummatiza mubawe ne kifaanana bwe kityo idhan agezaako wano okubajjukiza nti tasatuddayo nga tumulina ono kitaffe agenda kumatirira ddala nti nno enteekateeka bulijjo tugirina ey'okusaanyaawo abaana b'omukyala ono atali nnyaffe nabwe kityo sisobola n'akamu n'akeddagala nze kugenda ne nkuba eriiso ku kitange abadan falan abraha al aruba hatta ya'zana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khairul hakimin. Bwati omuganda waabwe mukulu waabwe abakulira bonna kubanga blame egenda nnyo ku mukulu okusinga bano abato nabwe kyagamba nti nze kikafuuwe sidda yeri sebo ngenda mutunulako ntya ngenda mugamba ntya nti ne Binyamin naye asigadde tajja kubikkiriza kubanga luli twagenda tukaaba twagenda na kiro kulaga nti obudda tunoonya tutuuse ne obudda tutawaanya musiba gwa Yusufu gundi tutuuse ne kanzu eriko omusaayi yagaana okubikkiriza kati ku luno bino byagenda okukkiriza agenda kakasa nti waliwo ekinene kye tukola abaana be nabwe kityo nze siddayo. Allah agamba falan abraha al arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khayru al hakimin. Nze sigara wano sigenda kuddayo lan abraha al arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khayru al hakimin. Sigenda nakamu nakeddagala kubeeranga nva wano okujjako nga kitange amaze okubeeranga anzikiriza okubeeranga anzirayo nze ngenda kusigala eno mumugambe nti kitamu mumugambe nti nno nze nsigaddeyo eno sigenda kuddayo nemeddeyo sigenda kuddayo bwaba ayagala yaayina okunzikiriza yabantumira abatume mujje munnone amma nze okuddayo ngenda kunnyonnyola biki falan abraha al arda ngenda kusigala eno hatta ya'zana li abi au oba yahkuma allahu li owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala ansobozese nkole omupango gwonna mbeere nga nsinakinga muganda wange Binyamin mbeere nga nzirayo naye naye ekikali ekyo nze sidda kanaani falan abraha al arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khayru al hakimin. Nabwe kityo kyava batuma bo baddeyo eri kitaabwe n'ababuulira bamunnyonnyole batya ensonga baginnyonnyole batya okubeera nti nno kitaabwe ategeerera ddala kiki ekigenze mu maaso agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti irji'u ila abikum faqulu ya abana inna binaka saraq wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lilghaibi hafidhin was'al alqaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Nawekitiibwa yabagamba nti muddeyo eri kitamwe mumugambe nti ya abana owange gwe taata owange gwe kitaffe inna binaka saraq ekitufiri nti mutabani wo abye wama shahidina illa bima alimna wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin wama shahidina illa bima alimna kituwako obujulizi mumasogo kyekyo tulabye kitegedde tetunyumiziddwa bunyumizibwa wabula tuwo obujulizi mumasogo kukyekyo tulabye ko na masoga fe ategeza kiwano ai tulabyeko n'amaaso gaffe ng'ekikopo ekya siriva ekyakabaka kiggibwa mu kadde yaake tulabye n'amaaso gaffe balimba bo boogera mazima boogera mazima naye baakulembeza obulyazaamaanya emabega obulyazaamaanya bwe baakulembeza emabega bwanafu y'amazima gaabwe olwaleero naye boogera amazima tegakyaweebwa kitiibwa eri nabbi Yaquba alayhi assalaatu wassalaamu subhanallah saba allah taasa obulyazaamaanya era tuyige mu byafaayo bino omuntu omupango gwonna gwakola ogw'obulyazaamaanyi allah ne bw'atamukwatira ono mu ntandikwa gwetoloola n'agusiŋŋaana mu maaso eyo ate ne gumuyisa bubi nnyo eyadhan billah bw'oguyitako ku dduniya ate ku akhira gujja kusukkako okubeera omubi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida olyegomba singa obulyazaamaanyi obwakola buli wakatiwo nabwo waliwo distensi nene ddala nga allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mu qur'aani mu surati ali imran. Nabwe kityo ekisooka ddala wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin ekisooka wama shahidina illa bima alimna kyetuwaako obujulizi ddala tukirinako okumanya tubaddewo nga basika ekikopo mukade yake ekyokubiri wama kunna lilghaibi hafidhin totunenya taata okubeera ntwakulayiridde nitulayira nti omwana tugenda mukomyawo emirayiro zonna zetwadi zetwanenyeza wama kunna lilghaibi hafidhin sife tufuga ebyekwese fetwadi tukimanyi n'akamu n'akeddagala nti nno imaadha kijja kufaananako bwe kityo wetwalayiridde fetwalayirira ku nniya zaffe nga tumanyi nti mbutuufu tujja kutuukayo tukomewo omwana tumukomyewo mu bulungi era ekyo ekyali mu mitima gyaffe naye omwana wo bw'atyo bwe yakoze ekyokubiri wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin wakiri ekigambo ekyokubiri wama shahidina illa bima alimna obujulizi bwe twawadde kubanga amawulire agalaga nti bawadde obujulizi bo bennyini nnyini ne balamula nti nno bwe kizuulibwa ng'omwana ono alina ekikopo bwe kizuulibwa ng'alina ekikopo ali muffe uyafuke muddu woyo gwabbye kakati obwo bujulizi bwe baawadde ku nnamula nti nnamula bwekyo bweri kyekigambo ekyokubiri kyabawulama ku nsonga eno wama shahidina illa bima alimuna kyetwawaddeko obujulizi yeirimu bulijjo kyetulina bulijjo kyetumanyi nti nno omuntu gwabba afuuka sireevu nabwekyo bwe twabuuzibwa nti omuntu akoze ekiru bweki tumukole tutya fetwawa obujulizi okusinza ku ekyo kyetwali tumanyi era nga ddala kituufu kyebaali bamanyi nti omuntu wakola ekyo afaanana bw'atyo bimaana yamanya ono mukulu waawe nti eyo si bwe batwe balamula emisiri si bwe batwe balamula kitaabwe akimanyi nti namula yaayo ndala kijja kitya okuba nti omwana owange bwabbye ate alamuddwako nennamulwa yeene ewaffe okuggyako nga lw'omupango gwe mwakoze naye asigaleyo nga muddu oba mumutuleke ng'omuddu kubanga si ennamula yaayo abeeyo bashiriku nga allah bwe yatugambye nti ma kaana liyakuza akhaahu fi diini lmalik yali tasobola kukwata kusigaza muganda we ng'amusigaliza mu ddiini ya kabaka kubanga yali ddiini ndala nga bakaafu si ennamula yaabwe nabwe kityo mu mbeera efaanaganako bwetyo nabbi yaqubu agenda kubabuuza nti kize kitya okuba nti bamulamuddeko ennamula eyeeno nga bosi gye balamuza nabwe kityo ng'amakulu g'ekigambo kino wama shahidina illa bima alimuna obujulizi bwe twawadde ffe twawadde okusira kumanya kwaffe bwe twabuuziddwa nti nno omuntu mumukola mutya ne tugamba nti ewaffe kye tumukola tumukola bwetu ne bwetu ne bwetuti wama kunna lilghaibi hafidhin amakulu twabadde tetumanyi nti nno omwana wo mubbi ekyo twabadde tetukimanyi nti omwana wo mubbi twabadde tetukisuubira n'akamu n'akeddagala nti muffe mulimu ayinza okubeera nga abba nabwe kityo ffe mukuwa obujulizi nga tulewativu nti nno bagenda tufuuza ffenna batuzuule nga tuwali n'omukufu alina kintu ekyo twetambulire nga tumanyi nti omwana wo mubbi wama kunna lilghaibi hafidhin tuba kubeera nga tukimanyi nti nno omwana wo yabbye nga irimu etugirina nga tulina ffe tulina ebyama amakulu tulina irimu yebyo ebyekwese twali badde tetuwa bujulizi obwo nti nno omuntu bwabba bamukola bwe bati twali batuwogera ekigambo ekirala ekitali ekyo ebyo ebigambo ebiri ebyayogerwa ku statement eyo wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin wano wonna tukyali ku bigambo bya Robel muganda waabwe omukulu ali mu kubabuulira bannyonnyole batya kitaabwe ku kiti ekigenze mu maaso kubanga ye abakakasa tayinza kutunula mu kyenyi kya kitaawe amutunuleko atya ddala ddala amukubeko atya eriiso ng'akomyewo nga taleese mwana we Binyamin nabwekyo abagamba ti irjiu ila abiikum fakulu ya abaana inna binaka sarak muddeeri kitamwe mugambe taata mazima gali nti omwana wo yabbye wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin tutegedde amakulu ag'emirundi ebiri baulama ge baaleeta mu sentensi eyo wama shahidina illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin agenda mu maaso okubabuli engeri gye bagenda okuzaamu abagambe nti n'abagamba bamugambe nti wasali lqaryata allati kunna fiiha walira allati aqbalna fiiha bw'obanga ddala ddala obuusabuusa mu mazima gaffe buuza alqarya allati kunna fiiha qarya ategeeza buuza abantu b'emisiri tuma omuntu yenna ave wano agende emisiri abuuze ku nsonga y'omwana ono ajja kufuna ansa entuufu wasali lqaryata allati kunna fiiha atuma omuntu yenna emisiri ababu akomewo amubuulira amawulire agafa ku mutabani we walira allati aqbalna fiiha nabano eno karavaani endala gye tuzze nayo kubanga waliwo bangi abantu bwe baabanga batambula genda mu safaari ezo ennene tebaagendanga famiry emu yokka bwe la wabula baagendanga mu gabinja aganene ne basumula ne bagenda
kubanga wabanga we emitawano olusi jebafunanga mu makubo jebayita wabawo zikabili zijjani zirwana nabo nizibabako emmere yaabwe oba ebyamaguzi byaabwe wahakaza nabo ekito bagendanga mu gubinja ogunene ddala ogunene ddala ogunene ddala okusobola okubeera nti nno basobola okwenganga ebintu ebyenjawulo ebisobola okubeeranga bibatuukako mu kkubo nga balina n'ebyokulwanyisa byabwe n'entwala yaabwe n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo nabwekityo ne bamugamba nti nno wasali alqaryata allati kunna fiha waliira allati aqbalna fiha oba obuze karavaani eyo gye tuzze nayo obabuuze kubanga soori ya muganda waffe Binyamin babaddewo era bagitegedde bulungi ne banaawunzika ng'abagamba nti wa inna la sadiqun nabwekityo taata kakasa ddala ddala nti nno bye twogera byamazima ebigambo bino era mu ngeri y'emu byagaana okuyingira mu mutima ne mu bwongo bwa nnabbi Yaqubu alaihi assalaatu wassalaamu gaali mawulire era amapya ag'ennaku empitirivu era agajjudde obukaawu obungi era nga si mangu gaakugumiikiriza naddala ku muntu eyali yafuna edda omusiiba ku mwana we omwagalwa Yusufu alaihi assalaatu wassalaamu qaala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamiil asa allahu an yaatiyani bihim jamia nabwekityo yabagamba ekigambo kimu yabagamba nti bal sawwalat lakum anfusukum amra omutima gwammwe gulina ekigambo ekibi kyegubagambye okukola omwana wange era omwana wange mu ngeri y'emu mulina ekigambo ekibi ekinene kye mumukoze nga bwe mwakikola muganda we Yusufu alaihi assalaatu wassalaamu fasabrun jamiil wabula era nga bwe nakola ku Yusufu sirina kirala okujjako kyekimu kyennyini nnyini kiri assaburu aljamiil nga bwe twagiraba nti assaburu aljamiil bwe bugumiikiriza obutaliimu kwekandagga nakuleekaana nakubeera nti nno maadha oyogera ebigambo ebitta oba ebyonoona imaaniyo wakadhalik okubeera nti nno olombojera abantu ennaku yo nabwekityo naddamu neeyama bupya nti ne ku Binyamin agenda kukola assaburu aljamiil nga gye yakola ku nnabbi Yusufu alaihi assalaatu wassalaamu kyeyava atarajja nadda eri Allah subhanahu wataala nagati asallahu an yaatiyani bihim jamia oboolyawo Allah subhanahu wataala alina kyayagala nga kwe kubeeranga bonna abankomezaawo bonna omulundi gumu wantuyigawo nti nno nnabbi Yaqub alaihi ssalaatu wassalaamu mukakafu nti omwana we Yusufu alaihi ssalaatu wassalaamu tafanga nabbi Yusufu alaihi ssalaatu wassalaamu tafanga nabwekityo awulira nti oboolyawo Allah subhanahu wataala mu mbeera eno kubanga buli musiiba lwe gusukka okubeera omunene buli omusiiba lwe gulinnya ne gutuuka ku piiki mu maaso awo guba gugenda kubeera nga gweta Allah subhanahu wataala aleete alfaraj nabwekyo nabbi Yaqub alaihi ssalaatu wassalaamu yalaba embeera nga emususseeko ddala ddala nga esusse okubeera ennene okubeera nti omwana we Yusufu alaihi ssalaatu wassalaamu yamubulako atera mu ngeri y'emu none omwana Binyamin omwagalwa owookubiri mu ngeri y'emu amubuzeeko ne mutabani we Robel naye amubuzeeko takyamulina asigaddeyo eri mu nsi ey'emisiri laba abaana bano bonna abasatu engeri gye babeeranga baawukana ku kitaabwe mu ngeri etategeerekeka efaanaganako bwetyo tebafudde n'abaziika n'atebenkera wabula basigadde mu ngeri eriko ekibuuzo ekino ekifaanaganako bwekityo ekyo nno nga kiruma ne kigoberera omutima gw'omuntu nga tekyawukana naye ebbanga lyonna obutafaanaganako n'omwana aba yafa n'otegeera nti yaziikibwa wali wabula buli gw'olaba nga ajja eri akyali wano nga tabeeranga mwana wange n'amala nsemberera n'abeera nga ye mwana wange oba bw'olaba omuntu amufaana ogati ya rabbi afaananye omwana wange wahaakaza buli ssaawa obeera olowooza ku mwana aye mu ngeri efaanaganako bwetyo nabwekityo yabagan bal sawwalat lakum anfusukum amra mulina ekirala kyemukoze kwate kijja kitya okuba nti ku Yusufu bwekityo bwe kyafaanana era mu ngeri y'emu ne ku mulundi guno ono ne mu ngeri y'emu bwekityo bwe kifaananye nabwekityo sirina kirala kyonna kye nnyeeza kubeera nga mbalowooleza nga kirungi okuggyako okubeera nga naye waliwo kyemukoze si nsonga okwoza kwammwe kulungi nnyo n'ebyo nabyo muŋŋambye okukola mbiwulidde naye bal sawwalat lakum anfusukum amora waliwo kyemukoze Allah yakimanyi wano nno era mu ngeri y'emu ab'ebitiibwa abakkiriza tuyigawo ensonga gye twalaba omulundi ogwaggwa nti omuntu akkirizibwa okulowooleza omuntu obubi wadde ng'ayinza okuba nga takiri ddala ddala ekyo singa wabaawo obujulizi n'embeera emuleetera emusongesaamu okubeera nti ddala ddala omuntu ono agwanira okubeera nga alowoozebwa obubi. Naggamba nti nno singa omuntu aba amanyiddwa ku kitundu nti mubbi n'omulaba ekawungeezi nga yeetalira ayitaayita ewantu wali ekyamaguzi ne bukeesa enkeera ku makya ng'ekyamaguzi ekyo kibbiddwa. Abaffe kisoboka okubeera nti omuntu ono si yakibbye, naamu kisoboka, naye okumulowooleza nti ye yakibbye, abaffe kikkirizibwa, ye kikkirizibwa era tekiriimu zambi yonna. Yensonga lwaki wano Nabbi Yaquba alayhi salatu wassalaamu yalowooleza bubi abaana be ate obusiraamu ne butamunenya, ate nga ku luno baali batuufu ddala mu butuufu nga byonna bye baayogera n'okoza kwabwe byali bituufu era nga ddala baamazima. Naye olwakaliina eyakulembera n'embeera embi gye baali bamanyiddwako eri kitaabwe ekubeera nenge eri baganda baabwe bano ekyamutuusa n'okubeera ti yali taba wa Nabbi Yusufu alayhi wassalatu wassalaamu mu ntandikwa, n'atuuka n'okugamba Nabbi Yusufu bwe yaloota ekirooto n'amugaana okubeera nga akibanyumiza. Bwe kityo embeera eno yali eraga butereevu nti yali abalinako endowooza embi okubeera ddala ku ntandikwa, watya ate kati nga buli lwabafunako endowooza embi ddala ddala mu butuufu kiwunzika kifaananye bwe kityo. Bwe yabafunako endowooza embi ku Yusufu kyafaanana bwe kityo, ne ku luno bye yabafunyeeko endowooza embi era kiwunzise kifaanana bwe kityo. Na bwe kityo fasaburun jamil yasalawo adde eri Allah subhanahu wa ta'ala naafuna raja naga nti asa Allahu ayyatiyani bihim jamia, obaoliyawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda bande tira bonna Yusufu ne muganda we Binyamin ne muganda wa mukuru waabwe ba ulama ba tafsiri ne sira gwe bayita Robin. Na bwe kityo innahu huwa alalimu alhakim, nawunzikanga agamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi nnyo obunafu bwange, amanyi bulungi nnyo obulumi bwe ndimu n'embeera yange, amanyi bulungi nnyo engeri gye mpangaala mu bulumi obuyitirivu. Na bwe kityo alina hikima nnene mu kubeera nti nno anyongeddeko omusiiba ku musiiba guno, oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ayagala bonna abeerenga abandeetera. Allah anyumya agamba nti watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabiyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim, kyavaaviira abaana be n'asooka we bali nadda wabbali n'atandika onaabeeranga agenda maaso n'okukaaba nga bw'agamba nti ya asafa ala Yusuf ya asafa ala Yusuf ya asafa ala Yusuf. Amagezi era gadda kino ekyaliwo ku Binyamin kyakomyawo obutereevu obulumi buli bwe yali alina okuva edda ku Nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaamu, ekikulaga nti obwagazi bwe yalina ku Nabbi Yusufu bwali bungi ddala okusinga ne bwe yalina ku Binyamin era bwe yalina ku baana bano abasigadde. Yensonga lwaki omusiiba ogwa Binyamin bwe gwajja subhanallah bwe yabaviira yadda wabbali yatandika kaba Yusufu alayhi salatu wassalaamu nga bw'agamba ya asafa ala Yusuf, bulumi nga bunzita omwana wange Yusufu aliruddawa ya asafa ala Yusuf. N'agenda mu maaso yali amaze bbanga okubira ddala emabega nga abeera mu kukaaba buli wajjukira Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, ate ku mulundi guno amawulire bwe gaakomawo ne kikomawo bupya n'abeera nga amaaso ge gaaziba olwa okubeera nti nno olwa ebuyitirivu bw'obulumi obwamuli mu mutima, amaaso n'okubeera ng'akaaba buli kaseera olw'ennaku ennyingi amaaso ge ne gabeera nga gaziba. Allah kyagamba nti wabiyaddat aynahu min alhuzni fahuwa kadhim, amaaso ge ne gaziba olw'obusufu bw'ennaku fahuwa kadhim, obulamu bwe bonna nga bujjudde ennyiike n'obulumi obuyitirivu. Qalu tallahi, bwe baawulira nga ali mu kukaaba Yusufu, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna harada au takuna min alhalikin, niwe mugamba nti tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf butolekera okubeera ng'ojjukira Yusuf hatta takuna haraba, n'otuuka n'okkene nawe na okuggwawo bw'otyo au takuna min alhalikin, wenna ogenda kwezikiriza ogwewo Yusufu mukutukeko ebyo bye twabigamba Yusufu yafa omusege gwamulya. Nebwe tafta'u tadhkuru Yusuf, buli ssaawa okomyawo Yusuf, buli ssaawa okaaba Yusuf, tolekera okaaba Yusufu hatta takuna haraba, ogenda kwezikiriza wemalewo wenna ogenda kuggwawo au takuna min alhalikin, ozikirire tutuuka kuziika nga tukuziika olw'omwana gwe twagamba Yusufu eyafa. Lwaki tokkiriza kye twagamba nti ddala ddala Yusufu yafa? Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haraba au takuna min alhalikin, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa alam min Allahi ma la ta'lamun. Kyavaba kyuka nabaga nti abange nabagamba nti nze bwe mba nkaaba nkaabira Allah wange yekka, ennaku yange ngisindira Allah, mundeke nsindire Allah ennaku yange. Innama iyo harufu ya hasr ekomeka, ashku bathi sirina mulala yenna gwengaja nila okujja ko Allah nze sinna bakabirako mundeko obankaba obanzikirira obankenena obansanawo innama ashku bathi wa huzni ila Allah nze nkabira Allah wange subhanahu wa ta'ala eka ekyo kubiri bwemula basijja Yusuf kurulimi wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun nze ndi nabbi nino okumanya kwennino okuveeri Allah mwenga temukumanye alina ekirooto kyamanyi agamba Yusufu mulamu yaloota ekirooto bwekiti akijjukira bulungi nnyo amanyite ekirooto kiteekeddwa okutuukirira nabwekito tamanyi obulumi obumuluma tamanyi mwana waali luddawa ayagala amulabeko tasobola kugumiikiriza okubeera tamanyi mwana we gy'ali naye ate amanyi nti mulamu wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun amanyi nti Yusufu akyali mulamu nabwekityo yabagamba nti mundeke bwemba nkabe mazima ddala nze ekisooka nkabira Allah temuniiraliikirira gwe nkabira ye mulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri manyi kyemutamanyi nze mmanyi nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam akyaliyo tayinza kubabuulira nti nno waliwo ekirooto kye nalota ekirooto kye yalota kifaanana bwekiti ne bwekiti ne bwekiti na bwekito akyesirikiridde embeera eno akyasirikiridde embeera eno agirina yekka wabula emucunya munchunya ekika ekya waggulu awo nyine nyine biidhinillah utujja okutandikira mu musomo gwaffe oguddako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.